Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde, midem alalbare ɗiɗi lewru septembre hitano 2026. Sakiraɓe ɗo gonɗum heɗade hejuji amen ɗi lende mangal muɗum wakkat jon on fuu min calmini am sanne. Donnugol pinasiji ɗiɗo maayo ngo kañum ka ko haɗale laamu mottisaɓe rafi ndenago ole on ɗo wattu goto ndu fuu kabaruji kultiɗi wiide ya warta iwde jeema yaade kayika laawol mum ngol ko taƴi ka transporteur en ɓe finni ka ɗo haala holɓe kulti wiide mobilaji ɗi ka mangal paɗe en ɓe kañum en wondi ɗowtude ɗum le on ɗo nokku. Gollirgal ngal ɓe noddirta organisation internationale des droits du développement ɗum wone idlo kañum ndu holliti golleji ɗi heeɓi wadde ele hitano 2025 kultaɗe wiide ana ɓunna ɓerde. Sakiraɓe ɗum sembe kabaruji ɗi mi jogani on kikiɗe hannde bisimilla moɗon ɓe heɗade min. Région Mutti donnugol laanaji ɗi on ɗo nokku jamma kañum ka haɗama on ɗo wattu goto ɗu fuu laawol iwowo jeema so yaha kayi kabaruji kewɗi holti wiide ɗum ka laawol ngol kañum ka ko tacca hay transporteur en ɓe waltin hakkillaji jamande wiide ɗiɗo haalaji ka yo haalaji peneji ya warta kañum kana wondi jukkitarle ngol ɗo laawol faham mangal paɗ en ɓe kañum en wondi ɗowtude toon mobilaji ɗi wonko keɓanmi en dow majjum keɗe Ousmane Ali Boly.
Mofti dawgol jammaji dow maayo ɓaleyongo darnama goffereneere fadde ke caggal han yawra lanaji ƴiwde 6 heures kikiɗe yettade 7 heures beete e wi Mamadou Kanta hoorejo fedde ɓe noddirta société coopérative des transporteurs fluviaux de Mofti ɓe jaɓɓi nde dabere fay so tawi ana wawi torude ɓe.
Arande
min mbiyanoma 5 heures kikiɗe sakiti kasen ɓe mbi 6 heures eɗi wawi waddin jogaɓe amen tiɗallaji lana fewi goota wala yamirode humtade jamma ka fayse laati eɗi wawi waddude caɗele dow golleji amen ndenago amen ɓurani min le o wattu goto ɓatakiji ana gondi e yiltade dow layɗaterendo hollitinde falugol laawol jeema kay yurde nara golle mo guɓe joguiɗe kaɓorɗe gaɗi o kabaru siyaka jaggite secrétaire général syndicat national des transporteurs routiers fenni ɗon dawɓe yogaɓe anda ko wodi fuu ndenno eɓe kala haalaji wiide laawol ngol ko fala gonga wattu yoga taɗugol ana woodi ka yawar ana jukkini falugol wala nenna dow ngol laawol e wi syndicat o fafara ji muɗon ɓuyto e mobilaji ɗi hijanne gatta fa dawa dow ɗoytugol mangal pat en.
Dogga caggal duuɓi jeegom eɓe gollale on ɗo nokku heeƴo kerta ɗo fa darono sériyaji le leful sahel ngel ka golleji muɗum waran timmude fay ɓoyata ɗo Bamako ɗo fedne ɓe noddirta organisation internationale des droits du développement ɗum wona idlo kañum ka holliti alalbare hannde golleji ɗi heeɓi waddele hitano 2025 golleji ɗiɓe kolliti wiide ana ɓunna ɓerde jaati fa keɓen famtare anni ko kanko nickel elebe goto ele nde ɗo fedde Moussa Agma haha landodir e muɗum do fettan Ousmane Ali Boly.
Ɗum laatike sababu ñiɓugol gollidal humaniɓe sariya le région ŋaji golleji ɗi gaɗa ko laati sembe golleji humaniɓe sariya ko laati sababu ɓeydugol faamu tiɗallaji banggal sariya kañum hono golleji muɗum jaati gori hollitinde wiide itlo hakkille gouvernement royaume pays bas ɗo wadde programme keso faade yaajinde kabaruji jalliñi kañ jokkinde immadaraji gollidal yalla golle sariya ana yaara yeeso.
Les régions Kuchalato du gouverneur Kesso o do woni kanko général de brigade Haruna Samake ka o hunike go'o lewru septembre no yeso tribunal grande instance le on ɗo nokku wiide o teddina nuga séria mo leydi amende joɗiɗo muɗum o fayoto sériyaji kañ anniyaji fuɓɓamaɗi iwrde to laamu leydi ndi o nomama ele batu ministre en gaɗɗo noga jeenayi lewru juillet ɓettiyindu o lontike kanko général de division Abdoulaye Cissé kañ wonno ardinoɗo oɗo région ana heɓa duuɓi jeegom leñalom hande o.
Sidio Tamani mo fondation Irondel ɗo Mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji Mali Irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnol union européenne e gouvernement norvège.
Wadde autostop le ñalawma hannde o ka yo gaaje yo gaajati hakkunde yimɓe heewɓe so moto naadu so mobel gonɗa ele muɗum yimɓe kañum en ka soɓe naati le mobilaji ma nanu so a ɓamɓe ɗo moto tam hay haala ka fuɗɗi fa to jottoytoɗa fano ɗum wordi Ousmane Ali Boly.
Moussa ñande wotere ana wonno dow moto muɗum dara keɓamudo debbo goto danɗo ɗum o ana wallama an landuma hoto o yahata ni fuɗɗiri minitaji seeɗa caggal mum Moussa andi deyande o iwata golle o watta yimɓe makko tiɗɗallaji ɗi o jogi fay kabaru takan lem e makko. Moussa ana heeɗima ana doggina yaade wattu yogo kanko jaata yoan fo haala ka o heɓata haala debbo o kañum tan haalata ko ɓuri fuu jallinade kasen nde ɓe certata nden on wimo tiyabo en gaaje kede Moussa leɓerne muɗum wi an tan goto haalanno ka jaati ɗi haalaji kilometreji sinya yewi ela beedi neddako do lawol mabbe golna ko lati fu li kilometreji seeda an wa ilata de sababu fadum lato wattu beldo ay sinni on danni nedda faaba ma on wolitindi on kale ka acce bamdo on odu danya ko haali seeda
famam sanne Usman Nyali Boule secret do min kaddate ka barujo amen di kikid hande mi jotiom sanne hedaade mi fadje fe nokku do seeda mi garam humpintinde on kom jogani on bangal magazine amen nyalo mo hande o magazine amem nyalom hande o ka hala hawalu mi kalta dum aldu yowi e do servetiji chanirdi de rawbel be nawtorto ele wakati so be gondi al adama be dido servetiji kan kanu hebira funi tipirte ele buli fayto ele fuseje amen dile nyalom hande o ay holtama wiide kuteje mojun kan yunka ana momni sanne do hawalu hodu funno dabereji kan di fiyade nyalom hande o yalla dido servetiji kan yunka fati tipeto heba fufa keben famtar anne ko Musa Male sisuko hebani en do majum kanko e kejabe amen gombe ele kiruduji do festango Mamadou ma sai ku kan emi hore en ki region
gabama ko hono to sikaso segu ma dun lamorde godde region ngaji di sungaji serveti ngaji nanjele buli di e de tundele e fonseji rebe yokabe ko anti jati wide be mbedda de do kulle de sabi be anda fi wide kuteji anam kabar mudu
mi be kushi don dena
mi da wattana suka an o kush so mi itti dum mi tippo dum e le tundi so gonga o mi anda kuteji ko dum wa wittinde hawalu chagal al ada am licci an chinirde fu mi hawlintina dum mi watta e tundi licci amen chinirde le tundi to ni mi tata dum wala no mi ngada kasin idi bona ni hawalu hewbe fu anda hoto wattata licce mo en cinirde caggal al adam
to mi chamanto do
ka non dabareji goddi nangudi pelle kewde na kinni kabaru dedo kulle mo intinaade mbawde dun nawtorede yo hono ni fedde sutura horejo mudun hawa drabo hultivide dido purdingaji di lato sababu rebo be witura dum saddaji wita sanne dun nyamaji
on s'est rendu compte
que tay ki kere obe hewbe fayoto survive yogabe li nukule kewde licce matilangaji na du nice kadule nawtorto wakati al adam serveting aji chenirdi mawdi lotel so nawtere kasem kewdi woni dimi mu enani bendo yimbel dubi chakiti dimi mu eni ko buri muinaji temede tati serviette mawdi nawtere le koyde kurbe dimi pecci hakune rewbel hewbe le lidi amendi pel rewbe yogabe wontum kany en woni kejabe amem le dido nokkule kambe hore sottugol dum woni golle mabbe
jati
ko dum fufuni farateji di sambinta de do tundele de do hawalu e cella kanko dunke hawalu abdurman sanugo hultiwiri ni manaji di sabe kuteji be njottinta hawalu
la couche pour bébé la serviette
couche ngaji suka be fayto liche chenirdi sembe mudu fu manaji mu inirte kuteje ko manaji de jogi edo hawalu ko kanji du dum di jogi sum etike do e hore du sum gol majji hendo ana wawi hebede mudum ko modena challal
son nuisible à la santé
de no buitu gol de do tundele de yata fe ciagal yedugol kabaruji e kanyo jogol lobbo majji e bur fufu dabareji e rewbe mbawata nawtoradi yi watangul hakilo hawalu e buru fufu kabaru cellal jamarande